mbe nziza ko wiswe neza, ukabyarwa neza, ukavuka heza, uri na mwiza kw'iyo sura, kuwakoze amahano arutukureshya, ugacura inkumbu ugasubira, ugakora ibyo nasa atatinyutse, ukatsa umuriro ugakoranya ubundi, mbese uwo mubyeyi utukubeshya, ugushukisha ibyo yacuze, agakurira cyane mu mibare, igihe cyawe ko nawe kije, utekereza ko azakurenga. Mbese bingira ko ubizi, ugwije amaranga nta mashuri, nta mashimwe, nta gushishoza, mbese ibyo nibyo so yagutoje. Isiriye warayihekuye, abagabo ababyeyi urabatwika, abana babo ukabarumanga, umutima nk'uwo wa kinyamaswa, ko mudusa cyane ubitozwa nande, niba ari zo shitani ubigutoza, arakubeshya ntawe upfira ubundi. Igihe cyawe kiraje ubyicuze, turaba wishe baragusabira, nuramukugeza uzace bugufi, kuko hariya ntawe urata ubwami, uzabusigira si uwo nguwo, azagenda mbere yawe. Yararahiye ko ntawe uzamujya inyuma, mwese azaruhuka yunyuguje, none nyemerera nkubaze bingira, ko twese tugira amahitamo. Niba ukorera ubusa nk'umucakara, utageze ryari ucura inkumbi, ko nasi ukubeshye byamucanze.
RPF fans b'u Rwanda, unyemereye imbabazi cyane. Abahutu muratsembye bahere kuri Yuvenali umujyana na Sipiriyani bamutangira urwanga interinasiyonali bukimara gukomeza cyane ukurikizaho na Desire dore ngubu murashaka na nkuru nziza bamwe musigarana inkuru mbi Rwanda dore ko ngo ariyo nkoyo yanyu baherekeye mwica yabara abahutu bari ikibeho cyangwa se abamwatwikiye Bugesera barabica cyane abanyamurenge abatutsi ntimubasiba barabica ijoro n'umutaga isinzi impamvu mukunda amaraso wahonotse mu mutegihome naho bahunze yitwa icyohe wo mutishe ngo nahigwe cyane iyo mutitwa RPF wenda mukitwa Rubebe ko njye mbona ari byo mubiranye cyane.